nyinkomye olwo n'ojaganya kubanga waleka ntaawa mukama ne mudaagira ansangula amazika nangumya mufayiro ne nkusangulamu ate oba tekinyuma si kyekisanga ne wetwalinaawe ensingawo era njakenda maaso sijja kkoowa kankole n'amaanyi lazima mbeerwa oba tekinyuma si kyekisanga ne wetwalinaawe nsingawo era njakenda maaso sijja kkoowa kankole n'amaanyi lazima mbeerwa ate oba tekinyuma si kyekisanga ne wetwalinaawe nsingawo era njakenda maaso sijja kkoowa kankole n'amaanyi lazima mbeerwa kwagaliza nnyo essanyu n'obuwanguzi wadde wampisa bubi sabira mixa sirina mpalana obakonda gyoli nga tusisinkanye tubuuzaganye ate oba tekinyuma si kyekisanga ne wetwalinaawe nsingawo era njakenda maaso sijja kkoowa kankole n'amaanyi lazima mbeerwa ate oba tekinyuma si kyekisanga ne wetwalinaawe nsingawo era njakenda maaso sijja kkoowa kankole n'amaanyi lazima mbeerwa sijja kkoowa.